Jobe 18 verse 1. Wayesethatha uBhilidadi umShuhi wathi, verse 2. Koze kube nini ibekela amazi ami izingibe na? Qondana ndikuba sikhulume. Verse 3. Kungani ukuba sithiwe siyizilwane singcolile emehlweni enu na?
Verse 4. Wena ozidwengula olakeni lwakho, umhlaba uyakushiywa ngenxa yakho, nedwala lisuse endaweni yalo na? Verse 5. Yebo, nokukhanya komubi kuyakucimeka, nelangabi lomlilo wakhe aliyukukhanya. Verse 6. Ukukhanya kuyakufiphala etendeni lakhe, nesibani sakhe phezu kwakhe siyakucimeka. Verse 7. Izinyathelo zakhe ezinamandla ziyakufinyezwa, amasu akhe ayamlahla phansi. Verse 8. Ngokuba uyaphonswa izinyawo zakhe enethini, uhamba phezu kweviku. Verse 9. Isicupho siyakumbamba ngesithende, ifolo liyakumbamba. Verse 10.
Uthukuselwe inkintshela emhlabathini, nesibe emgwaqweni.
Verse 11. Ingebhe yakumethusa nxa zonke, iyamzingela ezinyathelweni zakhe. Verse 12. Ububi yakumlambela, ulungiselwe ingozi eceleni kwakhe. Verse 13. Amalungu omzimba wakhe ayakudliwa. Yebo, ukufa kwesabeka kuyakudla amalunga akhe. Verse 14. Uyakuhlwithwa etendeni lakhe alethembayo, ayiswe enkosini yengebhe. Verse 15. Etendeni lakhe bayakuhlala abangesibo abakhe, kuvuvuzelwe sibabule ekhaya lakhe. Verse 16. Izimpande zakhe ziyakoma ngaphansi, phezulu kuyabuna amagatsha akhe. Verse 17. Ukukhunjulwa kwakhe kuyakuphela emhlabeni, angabi negama ezweni. Verse 18. Uyakukhishwa ekukhanyeni, aqhutshelwe ebumnyameni, agxoshwe ezweni. Verse 19.
Akayukuba nandodana namzukulwana phakathi kwabantu bakhe, akukuba khona ntsali lapho egogobala khona.
Verse 20. Abasentshonalanga bayethuswa lusuku lwakhe, nabasempumalanga babanjwa ngokwesaba. Verse 21. Impelo zinjalo izindlu zaboni, injalo indawo engamazi uNkulunkulu.